behind the bench.
Mama, baby, chapala kwatini nsanga numboy. Kene magician badni nsango you. Ano wambo na mwandishi lala palu. Palu.
Chapa la batini zangano.